Siti moyo wako jwe mino chaguo na kupenda na kujali, amini baby yo naposikia mabaya yangu sima kwamba na kuchiti sikupendi nina wanawake wengi sana sana Awataki niwe nawe, nawe nawe, nawe nawe, nawe. Awapendi niwe nawe, awataki niwe nawe, awapendi niwe nawe, we. Nawe nawe, nawe nawe, nawe. Kwanza nakula kiapo uniamini. Uko peke yako kwangu moyo nalinda penzi lako nalithamini sasa nununu wanani ni siwasikize hao baba ya mami hawapendi toto uwe na mimi uaminifu ni yote baya mapenzi ninachotaji univumilie zizi babu na bibi walipenda na enzi kuna vingi walipitia vigingi maneno yao sikuzi usiwasikize hao wapuzi wanakata matawi na mizizi nia yao waribu penzi ah penzi ah ah penzi hawataki niwe nawe hawapendi niwe nawe hawataki niwe nawe nawe na nawe na nawe hawapendi niwe nawe hawataki niwe nawe hawapendi niwe na we na na we na na we
respect 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 respect